public enemy. Got some sick. Shimuraku records, Rollings. Let's go.
Never people be cheating. Buri chimu kati.
Kumeje tu yame.
Muchala na muchibuka.
Kumeje tu yame.
Kumeje
tu yame.
Never people be
cheating.
Buri chimu kati.
Kumeje tu yame.
Muchala na muchibuka.
Kumeje tu yame.
Yesterday about the past they actually wange Tuka yo mubuza pack them but likewise. Ah! Government yetu yambe. Nanchano nyemi ni mnatuka kwampa rodi. Samu omu indi ambuza. Awari application where is smart my friend. Ah! Simi tagada. Government yetu yambe. Abasi me miti nyama sanyanzo musulika kwa mweko sa. Government yetu yambe. Nebi jaketi vya babode vya nebi sirishua kubana vya government.
Ya nebi yambe.
Katimu kafesima nyoma kanachika storage. Government yetu yambe. Nama gembe ku Facebook nga njiri rana wana mutu kakofesi ya lilo funge ringa nkokoto. Walu wana genya kubaka hii Tikamuna kwanena musanga wasambu kakumete muyambe.
Never people be cheating.
Kumeje tu yame.
Buri chimu kati.
Kumeje tu yame.
Muchala na muchibuka.
Kumeje tu yame.
Kumeje tu yame.
Never people be cheating.
Kumeje tu yame.
Buri chimu kati.
Kumeje tu yame.
Muchala na muchibuka.
Kumeje tu yame.
Kumeje tu yame.
Misha chini nambu zingaba fana gana. Papua.
Government yetu yambe. Chiki ateke namba yuku Facebook. Government ye munde kere. Shhh. Mwagaye katigasa chimu. Government brochiniga tuku wila chiboko. Buli mkaze kaempe wafuna ulubuto. Awaza government ye muyambi. Na enze vyaka miniskati. Rati government de nyamba. Ah. Omkaze alina usigalungu wakusingo bulungi. Seriously. Government ye kuyambe.
Never
people
be cheating.
Kumeje tu yame.
Kumeje tu yame.
Never people be cheating.
Kumeje tu yame.
Muchala na muchibuka.
Kumeje tu yame.
Kumeje tu yame.
Okusale zika muchibuka. Mukatiru wasa. Ugai gwe miaka na wako watakana kasumeru. Wawoza.
Kumeje nyame.
Simanya wana nukwa gaya glaka pumete muyambe.
Agaya ya
Ebyonga bichi alia wo enjale numa. Engwenye zange nchafu nkumo mulange. Riga pumete nage nyambe. Ulia ulia kaimba kakasimu government ya muyambe. Engudo muchibuga bazi siwa pampa. Abasibali siti za beti nyenkera ne muyusa.
Government ya muyambe.
Nade zinga kachiki na kumo mulanga government nage nyambe. Kami pinga nyane zika kubira kwa tobi manyi. Kali angaka inaba genyu mulubuto. Government ya nukunya mamu chino chenjini.
Never people be cheating.
Kumeje tu yame.
Buri chimu kati.
Kumeje tu yame.
Muchala na muchibuka.
Kumeje tu yame.
Kumeje tu yame.
Never people be cheating.
Kumeje tu yame.
Buri chimu kati.
Kumeje tu yame.
Muchala na muchibuka.
Kumeje tu yame.
Kumeje tu yame.
Never people be cheating.
Kumeje tu yame.
Buri chimu kati.
Kumeje tu yame.
Muchala na muchibuka.
Kumeje tu yame.
Kumeje tu yame.
Kumeje tu yame.
Buri chimu kati.
Kumeje tu yame.
Muchala na muchibuka.
Kumeje tu yame.
Kumeje tu yame.
Guts MC. Jibra Management. Simu yangu ende kuno mbio. Kumeje jinyambi zeko patru.
Aba boda.
Kumeje tu yame.
Banyo kone na jangere.